kajala hawatosh. Sio ya mundi na zuhura pantosh. Ona nimeacha kuzurura hamtosh. Napendwa nye bichwa limefura my gosh. Vile tumefit Cinderella na kiatu. Aga hiko fit shape unila kibantu. Eka wazi si fit limeza madao. Diyo mazina litu wafunge mwanyaku. Kuna masela wakunyemelea kina MC Chengo. Sawa sinaela ila ntakulea umenja za pengo. Kibe
bado
michezo mahaba nijifiche nikupate. Kibe
bado
ewe mchana takiza nijifiche nikusake. Wanopanga tu wachane baby leo ni wachane hadharani. Nyo wakitukana tutukane mana hili penzi limetaradadi. Unigande nikugande yani baby tu yaweke hadharani. Nyo hata waseme wanyamaze siku wachi nimeapa walai. Lai 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 lai. Shape, mwendo, sura uko nyuma kama snura. Nikikuona nadua. Ulivofungasha mama kwa ni wakura. Mwanza peku nakuja. Pakuwa maipu ntakula. Nakufa darura. Punguza manjonjo mama nta ukuwa safura. Akinishika hapa. Naishi wana nguvu hoi niko tabani. Bibi akinishika jamanie. Naishi wana nguvu mwite ni dakitari. Kibe
bado
michezo mahaba nijifiche nikupate. Kibe
bado
ewe mchana takiza nijifiche nikusake. Wanopanga tu wachane baby leo ni wachane hadharani. Nyo wakitukana tutukane mana hili penzi limetaradadi. Unigande nikugande yani baby tu yaweke hadharani. Nyo hata waseme wanyamaze siku wachi nimeapa walai. Lai 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 lai.
Akinishika hapa. Naishi wana nguvu hoi niko tabani. Akinishika jamani. Naishi wana nguvu mwete ni dakitari.
Wanopanga tu wachane baby leo ni wachane hadharani. Nyo wakitukana tutukane mana hili penzi limetaradadi. Unigande nikugande yani baby tu yaweke hadharani. Nyo hata waseme wanyamaze siku wachi nimeapa walai.
Music.